Ensalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo mu district ye Kanungu egadwa okumala kaseera olwa kulwanyisa ekirwadde eky'Ebola ekyabaguka ku muliraano omuvanjuba wa Democratic Republic of Congo ng'ab'obuyinza bwe bayiye amagezi agayinza okutangira olumbulege. Okugalwawo kw'ekifo kino kukosa ebifo okuli ensalo bwe bayingirira mu Congo eyeisasha ne ginayi ekyeshero nga zino z'ensalo enkulu eziyingirirwamu ennyo wakati wa Kanungu ne Democratic Republic of Congo. Ambrose Amanyire, RDC wa district ye Kanungu, agamba nti bakanyiza nti bagale ensalo zino bamala okulaba engeri ekirwadde kino gye bayinza okukyanganga. Agamba nti abantu bonna ababadde bayita ku nsalo zino bayimiriziddwa okutuusa ng'embeera ezze mu nteeko. Mu district ye Kisoro, ab'obuyinza nabo batunuulira embeera balabe ekyokukola. Haji Badru Sebyala, RDC wa district ye Kisoro, agamba nti olukiiko lwa task force lugenda kutuula mu bwangu ddala balabe ekiyinza okukolebwa era bwe kinabanga kyetaagisa baakugala ensalo eyebunagana ne ginayi yebusanza kitagoma ku nsalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo.